Mubufu webumu akachika karansa ebola mu district ya Kikube kayimiriza mbagirawo engendo ez'okusala ensalo wamu n'obutale obw'omubuulo mu DRC kunyanja ya Albert okusobola nate okutangira okusaasaana kw'ekirwadde kinnamutta kino okuyimiriza bino okumala akaseera akatali kagere kutandikiddewo mbagirawo ku nsalo ya Sebagoro n'ensonga wamu n'obutale bwonna obusangibwa ku bizinga ebyenjawulo eruddeyo. Ensalawo eno ezzeewo oluvannyuma lwa minisitule y'ebyobulamu n'ate okukakasa omulwadde wa Ebola omulala ng'ono mugoba wa takisi eyasaabaza omulwadde okuva ensonga okudda e Kampala era nga kati ali mu kujjanjabwa e Mulago. Ow'ebyempuliziganya mu disitulikiti y'Ekikube Farida Ndagano akakasizza nti zi ttiimu z'ebyobulamu eruddeyo azongedde n'ate amaanyi eri ebifo ebyetawulidde oba ebyeyawulidde wamu n'obujjanjabi bw'abalwadde abasobola okweyongera. Ono agamba nti ebifo bisatu ebyenjawulo bisiddwawo okuli Kasonga Treatment Unit mu ggombolola ya Kyangwali, Sebagoro Isolation Center mu ggombolola ya Kabuya ne Kikube Isolation Unit eruddeyo.